fofama onon wonɓe no heddinani habaruji studio kala ngu ko sukaɓe ummatore jeɗɗire fo anda min Aliou Ñalli hannde hokkata on habaruji ɗi anda hadde ami ɗon ndi Oumar Hamma fofoma Oumar
eyyi Aliou Ñalli janggonɗa habaruji ɗi e gaddanɗa hannde lasara o
Oumar nder habaruji meɗen hannden ɗi andanni so jeeha nder huɓere agres nde andanni gam darode ɗo andannoyi waɗi nder filla championnat national de chiffres et de lettres hano sigila noon fa hannden gaɗaɗo gam darode ɓurɗo ñoñude nder gaɗol kumji nder yewtere pinndinol meɗen ni hannden Oumar alal o andanni en gaddatana tariki Sale Souleyman zuudi suka ummatore huɓere maradi noon bonƴutowo moringa nabi en windi bundu o andan waɗa kulle goɗon no ɓowruɗen ndu sey kantiren fijoji meɗen ko coñinol ɓalli Oumar hanno mbiruɗen ɗum ni nder koye kibaruji meɗen ni en jahanto enɗen ni nder huɓere agades gam darode no fijoji championnat national de chiffres et de lettres o enɗen fa hannde e kukkitol mbarjariji ɗi enɗen jeeha gaɓiroha
gonga noon Ñalli no collége uji e lycée ji sappo e tati ɗi ñamey tilaberi maradi e tawa hawtade agades ko yeehi e o kawrital en kettino nano ko Moussa Mamman waddi firtaɗe ngal fulfulde
gam pasque ɓeydande sukaɓe janggoɓe l'école wawde hara haalugol e waɗugol hisabuji le ɗengal françire ɗon saabi ɓurodirolngol enɗan waɗa yerno Cherifatou Moussa horejo fedde sigilide ɓurodirolngol enɗan haaliri
ɗum no waɗan sukaɓe ummatore keɓa ñeñal dow bindi e hiisa ɓe mbawa dow jande vocabulaire
collège mariama e lycée d'excellence ɗo galle ñeme ka en woni ko heeɓi mbarjariji arandeji ɗi enɗam mariam haruna kañu e husseini zanguma bokar sedik latiɓe ka en woni ko heɓe mbarjariji ɗi hitade hikka
minen nder weltare e seho mawɗo min gi'i agades
miɗen welti e heɓude mbar jaari arandi ndi se gonga du min keeɓi gollude sanne fadde amin yettade ɗo
caggal ko ɓurodirolngol waɗa timmi ɓe gaɗi wuutugol kalasiji nokku to kule ɗe gaɗa gabbatte moƴƴinde kalasiji ɗi fa wooɗa
Oumar en jooɗoto enɗanni fa hannde nder huɓere agades nde enɗanni gam haalude dow batu mangu gu iskutu fedde sukaɓe ummatore leydi Niger gaɗi to enɗanni nder huɓere agades nde enɗan sappo e ɗiɗi yaade sappo e jeetati lewru uttitaande duuɓi ujuna ɗiɗi elaso e goho
siki saka fo wala e majjum Aliou Ñalli o batu hawritana ko watta sukaɓe ummatore ɓe eskuto worɓe e rewɓe ƴoyɓe nder leyɗe jeenayi ɗe imowa en kettino nane ko Anise Karim waddani en dow majjum firtaɗe ngal fulfulde
golleji kewɗi kañum woni ko waɗa dow fii coɗol enɗal ngol Aliou Oumarou commissaire mawɗo ɓe skuteɓe leydi Niger omo fammina ɗum e saabi koɓe cuuɓi agadese wadde ɗe golle
agades parce que
gam ko waɗi agadese noon no kude laawol sukaɓe ummatore seede awo yiide ley fi o e dillamɓe leyɗe goni e feccirde telde ni min cigilake wadde jipporde nde gam janguirde noon to sukaɓe ummatore ɓe mbowayi defol ñamdu ekkintinte worɓe e rewɓe fuu eɓe bo wawi wadde domol ekkintine kamɓe buuwol nden ne ekkintino lobbono
les très formateur
isufu Alidou ƴoyɗo guerre noon wari fotti e batu o enɗa o wi
plus de 50
ko wattoon yimɓe hemre no kokkan ƴiƴam gam wallude ɓiɓɓe wuuro agades buuwol no watte ley nokkure to ƴiƴam hokkete ɗon nden leɗɗe awete nder loktoroje ɗen e lekkoluji ɗin kamɓe moƴƴintinol cuuɗi janguirɗe ɗen wattande pentire alluje janguirɗe ɗen golleji ɗiɗo fuu watta kenana ley commune mo agades
commune d'agades
gollal ngal inditirangal coɗol enɗan ko duniya goni enɗa e waɗede ɗum wallan hakkunde sukaɓe ummatore afrique jonde muɗum en moƴƴa sanne
e nder jeɗɗire wettine nden sukaɓe janggoɓe université ɓe gaya jeeyi gaɗoye kokkol ƴiƴam to lokotorore nde gallure nde
no jaati waɗi Oumarou en kettino ko fadel Aliou waddi firtaɗen ngal fulfulde
sukaɓe ummatore gaya gam batte ɓe ballita loktoroɓe tawaɓe to enɗan heɓa walla ka en du kondan ñawɓe ɗum saabi ɓe jeeɓe kokkol ƴiƴam maɓɓe Abdourahmane Oumarou Wahab kamon secrétaire général sukaɓe janggoɓe ɓe nani ko haali dow majjum
arande fuu min jahana ƴeewoyde ɓe cellaɓen to loktorore mawde nde nden min jii ko nder maɓɓe no woodi ɓe rafi ƴiƴam wonno torri janggoɓe université capanɗe jeego wari hokkude
ƴiƴam hasia hadisa goto e hooreɓe hawjiɓe nokkurto ƴiyan joƴƴinte gaye ɗon enɗan o wi ɗum wallan tawrteɓe rafi iyan kejuna
sa kontribu no uitam mayu mayu rewbe jottitibe e cukaloy pamaroy godu koy nyaw pabbe gonga bido yettabe
itande fu ele mabugol jandeji sukabu matorbe gaya no kawran no endan gabatte wada ballaga mudu en ko watu ko gallurnde ya yeso
Omar hanno biiden dun ni der ko e kibaruji meden handen ni alal o enden ni en gaddata na tariki suka ummatore jiado to enden ni der hubere maradi den inde makko dun ni woni Sale Zodi Suleiman suka ummatore o dun ni fa handen der hubere maradi den enden ni no wodi company hore mun ko wonji titta morenga na bi e windi gundu wada kullego
Mohamed Mamman nani ko addi firtade ngal fulfulde
Sale Zodi Suleiman no wodi talkulute licence do andugol ledde awol mudu e kinagol mudu ko hebi le université maradi o mileke o nata e wonju tuggol ha ko windi bunduki e dan gam batte o wada dum kulle kolati nafoje
didime dabare den warana na kan chagal do ujinaji didi e sappo e joyi ni lasbimi do lumo kulle awa tirdi de buri yidede ko wawi umminde kampani o den chamami do ledde windi bundu
sulu morenga
Sale Zodi Suleiman oni o wadi kogol mangul o awi ledde den enda fakewi o hinnide du kondan gam batte tawe so ummi fu on wawi hedde ko gollitirto
mido wonkita ha ko windi bundu hawride dum e ledde afrika godde cawroje na wallaji kewdi mido jonga ha ko windi bundu yornude dum wattude dum le manaji mabba no wodi lipton mo ngadirmi ha ko windi bundu ankani fini alla fu kulle kesano
c'est des nouvelles idées
kanon woni kanko Sale Zodi odu o yi chatale gollirnde hore mudum don ni cher
company o dubi didi tokkondirde din kay dum tidane kan sanne aitande annaya berde dem tukabe ummatore hewbe der mabbe no ngara jamde kan jamiroje yidube singude company jemu e horemu
hebo hebo sotta lumobe hewbe tam der lumo maradi yarreke kujje makko de wadda de tobe dadato kulle mabbe ko be chonnoto dum enda mo aadi o yara chondi ha ko windi bundu ko una dum enda les pharmacies ji do du pharmacie di yarrene kemo kulle makko de enda
Omar har ko darde ni fijoji tonnyol balli jenden ni sey biyen ko laso en lewru utti tan du ujina didi e laso go yaade joy lewru septembre du enden non ton enden Tokyo dum wado to fijoji jeux para olympique wattu dum fa hande himbe ujunaaji nayo e keme nayo kan en gonna tobe doggada do enden
dum sigila kenana hantode hitande du ujunaaji didi e no gayi de ko dum eggina gam battal e nyaw corona virus ngo fijo ko yaata wada to enden jiye du Nogai e tati jiye yaade jeetati uttu dubu jinaayi didi e nogai e go.
Di biyandu ni fa hande Omar do andani do yahambe do inde leydi Niger no wodi Ibrahim dan Ayuba no wodi Abdullahi Habi yahambe do gada do anda. No wodi du ni fa hande Fati Hamidu Usman Habi der fijoji patol wadde jamdi. Omar do min kantinta kokkol habruuji meden ko jeddirden dan sey jeddire warore.